producing this one. Kapati on this one. Bangubim, bangubim, kapati. Bangubim, bangubim, kapati.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakolela. Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakubisa.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakolela. Kapati, 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 kapati. Kajitufu kankubisa.
Yenze champion galo muzibu.
Bambi.
Sigenda seri balugu.
Owe.
Wame mikono wagulu. Abagambe ndongo njikuwa chikugu.
When you say, kapati kwa muti mamufunda. Kapati katumenya mateka. Kapati kanda kirira chubela. Ina kapati tina aka.
Jagamba professor. Antigirizewe bekweka. Anjigirizo kuwa Buddha finger. Kapati, 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 kapatika. Kikuwa kikakolela. Kapati, 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 kapatika. Kikuwa kikakubisa.
Kapati, 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 kapatika. Kukuwa kukankolela. Kapati, 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 kapatika. Jajitufu kankubisa.
Body girl, that me.
Body girl,
body girl, body girl, that me. Body girl, that me. Body girl, like me. Akapande wasome bubi. Akapande kasoma maje. Bobanga wasome maji. Akapande wasome bubi.
Bingwe jage weite mpanga. Echita wansi pita mbanga. Yapusara kolo muna begaza. Vidana pefa telikutesa.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakolela.
Dala.
Kapati, 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 kapati. Kikuwa kikakubisa.
Dala. Kapati, 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 kapati. Kukuwa kukankolela. Kapati, 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 kapati. Jajitufu kankubisa.
When you say, kapati kwa muti mamufunda. Kapati katumenya mateka. Kapati kanda kirira chubela. Ina kapati tina aka.
Jagamba professor.